Shemeji, wakina my mom, Koki.
Tama visi Sheila, kovurjini chomyungu. Sheila suti, nyona kebeka. Tamande mora, nyona kebeka. Sheila chepi, Sheila chepi item. Tamane nyu chepi, tamane nyu chepi item.
Nancy sis, salumia shemeji yangu Jose, wakina tutu. Yani my daughter.
Jamite kimlan jominyo. Shaila kijamini, jamini mikaja. Shaila chepim, shaila chepitem. Yani tamdam, tamdam de nyue. Tamdam de nyue.
Hilari wakukwa, radio. Tuko pamoja fire. Metu Kidion, Yani Omar.